ngikhumbula sisakhula. Ingekho into ebizwa ngesikhathi. Uma engafuni sibuye sekuvala amakhethini. Singakazi ukuthi umhlaba mubi kangakanani. Kuyisimanga ukukhula inkumbulo.
When there's too much hype behind something, I tend to give it a chance willingly. I'm a sexy boy like Shawn Michaels, I buy a week before it finishes.
Okay.
You rappers are bubbles and soda, you only rising for the moment.
What else?
The stuff we do to maintain a lifestyle we can't afford.
Can't afford.
If Kendrick's art was in a gallery, Picasso's would be next to it.
Next to it.
My music is essential like a pair of white Air Force.
Air Force.
Today feels perfect, I'm drawn towards the color green.
Color green.
Smoke some weed now, I'm listening to Black Soul. I feel free like birds.
Black Soul.
I don't watch soccer when eating.
I don't.
90% of people don't look up.
90.
The sunset, but I still have a shadow.
It did.
My rhymes kick ass like Morpheus on top of a truck.
My rhymes.
Having war trucks since primary school.
School.
I be compromising to satisfy your ego.
Satisfy.
Words and vibrations. This moment is our only possession, so.
Live at your best. Time ain't your friend. A memory is our past. A legacy is present. So live it your best and create happy memories.
You only get one shot at this thing called life.
Isikhathi again emngani wakho. Kumele uqaphele ubloma nobani. Menge esikoleni ekuseni ngenza umphako. Bathi amaZulu anenkani. Ngivuke ekuseni ngashaya amaphusha. Ngadlala ingoma ngacabanga amaphupho. Ngikhulele konyeke ngithuswa ispan. Sizophumelela nyeke basimise njengombani. Inkumbulo inkumbulo inoshukela njengombubhudla. Awungidedela awungidedela. Ngifuna ukuba yimi ngisiphilele. Ngikhulele okesheni eba busy Cosmos City. Mangathi ngisokolile ngabe ngiqambamba ngangibonga uma. Wenza konke emandleni akhe ukuthi ngifunde esikoleni sabelungu. Manje kukimi ukuthi ngiphase. Akekho wake wathi impilo yilula. Ngibonga lesuku elisha. Ngizozama ngesuku mengiphusha. Nakekele umzimba wami. Ngingakhohlwa ukuphuza amanzi.
Prophets.